Michel LeBoy.
Ladies and gentlemen, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Anya on a telesa, on me pendeza. 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 My haters are running, my haters are running, my haters are running. My haters are running. Kina kaka pa mama, chisa tuni ya pano. I want this beat to come into this heat. I want this beat to come into this heat. Na banja na banja na banja na banja na banja na banja leo. Masha matama leo, kimi umana leo. Na banja na banja na banja na banja na banja na banja leo. Panya una telesa, ome pende. Teleza, oh me pendeza, Tanya una teleza, oh me pendeza, Tanya una teleza, oh me pendeza.
Look, hey. Fanya kama unapendeza, tufanye kama tunongia mambo ya fedha. Ili goma likipigwa utacheza, kuhusu pombe ziko juu ya meza. Hey, hey Mr. DJ, ili goma lina bang, lazima upige. Wasi utupenda, huku wasije, sabo utupendi, ndo tuige. Kwanza, mziki wao mechacha, sikia kwanza smell. Smell ya baba, sindo ma master, mabingwa wongenye, mabingwa kongata. Look, so while we get drunk, so while we smoke weed. Lo niko na toto lina minyama nyama uwi. Lo tuko hapa na tunaparia kia subuwi. Kusu izo bili hondo wa shaka zisumbuwi.
Panya unateleza, umependeza. Panya unateleza, umependeza. Panya unateleza, umependeza. Panya unateleza, umependeza.
Yeah, I know you ain't believe it, but you're the boy in this one, baby.